olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua whaatonuina e le matanga luenga o le puipuinga i Aotearoa New Zealand se suesuenga whaafaa masinonga. I le whaalavelave na ngohto ai se vaa o le Navy Aotearoa New Zealand le HMNZS mana wanui ina ua feto ai masea au i le ngātai whale o si umu i le amatanga o le vai aso nei. E to awhitu se fulma le lima le au vaa e au fi ai ni tangata suesue saia nisi e to awhitu na iai i le HMNZS mana wanui ai ole to atele o fita fita ole Navy Aotearoa New Zealand. Na faalia le minister o le puipuinga i Aotearoa, Judith Collins, o le faamuamua i le taiminei o le puipuinga o a afianga o le si umanga o le ngātai fale o le itu i saute o polu, mai le suau mai le vaa. O li patia le ABC man Samoa Observer nisi o mōri mau mai i tangata o si umu, i le tafe o le suau i le ngātai fale, ma afianga i a fingota ma mea ola o le sami. Ua whaato ese le pālemia Anthony Albanese i tangata anu au se tālia e maua i le ngāse ngāse le Tourette syndrome o no sana lafongan o se lafonga tā la sua. Na whaie i le pālemene i le teimi o fesili le question time i le asona na fi. O le lafonga le pālemia na whaia ngai i le sui te utupe o le itu wangai Angus Taylor ma na vave o na toe whaaui i tua e Anthony Albanese lana lafonga ma whaato ese i le maota.
Have you got Tourette's or something? you know, you just sit there, babble, babble, babble.
Hold
on. I withdraw, Mr. Speaker. I withdraw.
Yeah.
I withdraw. I withdraw and apologise.
Ae nā whaiti o ina e se whaala potopotonga o lo o ngafa. Mā whesoa soani langolango i tangata e maua le Tourette syndrome. Le Tourette Syndrome Association of Australia, la fonga a le pālemia Anthony Albanese, ua whata wemu i tangata e maua i lea ngāse ngāse. Na saunoa le Perisistene o le Association, le Tourette Syndrome Association of Australia, Mandy Macy, e te tau i le pālemia o na lala mua i le whai o la fonga, ma le wha o ngā ina o ngā ngana tā la whianga i.
The more I hear it, the angrier I get that he could be so insensitive. And whilst he has been forthcoming with kind of an apology, it did seem a little bit hollow. He doesn't refer to Tourette syndrome by name. He refers to it as this disability, which is disappointing. He's happy to use the word Tourette's when he's throwing it as an insult, but he's not, you know, he's not confident in using it in an apology.
Le Perisistene o le Tourette Syndrome Association of Australia, Andy Macy. Ua whaelo mai e le whaelau tusi awa o malo o whaatasi Antonio Guterres, ua ia feso o tai i le pālemi o Israelu Benjamin Netanyahu, ma whaelo iai lona papolenga i se fuafuanga le whainga malo i Tel Aviv, elisi ina le whaalapotopotonga malo o whaatasi i Palestina le UNRWA, o se whaalapotopotonga terorisi. Na saono Antonio Guterres a taunu uona pasia lea tu la fono i le pālemene o Israelu o le a tau fi ai ngā luenga la vea i malo au fatasi o lo o faa lango lango malo si iai le toa telo tangata sivili i le Gaza, le West Bank, mai Jerusalem mai sasae.
Without UNRWA, the delivery of food, shelter and healthcare to most Gaza's population would grind to a halt. Without UNRWA, Gaza's 660,000 children would lose the only entity that is able to restart education, risking the fate of an entire generation. And without UNRWA, many health, education and social services would also end in the occupied West Bank, including East Jerusalem.
Le whailau tusi awa o malo au fantasi Antonio Guterres. E whaitau se lau tangata anu u au se tālia, ua toi taunu umai i whanua, i malanga whaapitoa na whaatūlanga ina le malo tele, mai le panona. O ana pōna taunu umai eise isi malanga na whaatautai e le company wa alele Qantas, na umai ei manisi tangata to alua se lau luas fulu o si tiseni au se tālia na i le panona, i le teimi, na amata i le taua i le vāo Israelu ma Hezbollah. Ua o vātuai i le awhi lua se lautanga tānu ua awe se amai, talu ona amata ina malanga nei, ma ile malanga ile pōna pō, na whaalia le tina i a rima mpun mazua, lona fia fia, ua toi fō i saonga le mū mai, Lona te olua le tama o le ainga.
We were afraid of the road closure of Israel bombing the airport. Where we come from, again, it's very safe. But if they close the airport, they're stuck. It's not safe to go through the Syrian-Lebanese border. So we thought, because our family here, we have grandchildren, we have business here in Sydney, and he had no reason to stay anymore. So I said, let's cut your holiday short and let's come back home.
Ua whaali e le peresetene o America Joe Biden. Ua toi tolo pola na malanga na whaamoemoe e asiesia i Siamani, male atunu o Angola i Afrika. Ona e tatau na mata i tuina fianga mai le wha o Hurricane Milton. Lea o loo maalosi leangi i le Gulf Coast of Florida, o loo masalumia le tele o me wha le angai nai, ai maise i le Tampa Bay, pe atu lau ele i Milton, i se vai te mio le aso nei. Ua whautu eina le peresetene, tangata umai amana i eina lapata inga mōre saonga le mū.
Most importantly, I've urged everyone currently located in Hurricane Milton's path to listen to local officials and follow safety instructions. You all have been reporting on the highways, shoulders being opened, everybody's heading out. And if you're under evacuation orders, you should evacuate now. You should have already evacuated. It's a matter of life and death, and that's not hyperbole. It's a matter of life and death.
Fa'afofonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po'o fea lava e mawailau podcast.